bayi na bajita mwe abakolendeke kana otusanga bwabo bakufe banko bazambo goluta kulera kizibo okufuna jolia kwateka bizibo ebyenja ulo ebitulumbagana n'obulagayamba songo mwana wabo boyene bwakole kyeja funa kababita naye bano bazinkulu busere bwakaba yakowa atayina bamusa nange bwe ntunuulira bange nenfuna omutima ogwennyamira olw'ebyo gwenza atayina kyentegese ndi kiriju n'abaana benzadde abangi nekola n'abatupikanga nti muzaale ekibi nnyo n'okubanga baafa abange mbadde wabbeetika mbakube wajjajja eyamba bisamu ekyo nsaasirana bansisinkana nga nninga omulalo atayogera bya buntu bannange ndagalwa abaana nze mundeke nabulwa we ngumidde abaana bangumya talundi mwogere nga boogera obulungi bw'otolaba baana bange njagala matuze wadde nga mbalaba muli myaka mimpi ekisooka mbasaba mu nsonyiwa olw'entegeka embi ennyeza nsiba mu bwavu so nga nandibadde ne ssente naye ekibi amakuba agazitwala mangi nga nkoleredde bannyammwe buli amala okufuna asiba mu bigenda ate amabujje n'alekaawo olw'okubulwayamba n'ennoonya omujja n'oyo olw'okuzaalamu ababiri n'amaanyuuka nnabulwanywerera mu bwavu eyo nno yengeri gye mwayala naye si lwakuba nnali mmasanyu mangi n'abaŋŋamba olugube lw'abaana nze kaŋŋume kuba tekibalwamu bife gwe bameka abasinga n'ebyabwe n'awongerera naye ate n'avaayo bukumbu oba mu kifo ky'emmaali bamba baanaana gyoninaakukyebaza nsanyuke sita mutandekerere ne muteeka mu mutima byenzize mbagambe kiri nsanyusa mu nsi ne bwoleka zifaamu ng'omwana w'amagezi tafunye ekikyamukuba yandikoze pulaani n'eyitimuka omwami anoonya mu bitundwa kyenvudde nsalawo kino ekitono kye nnina okukiba wa mu bwavu bwange baana bange njagala mbaweerere kuba kyo ky'obugagga gye ngabye mu lwatu mweyambisa omukisa mwesomere nga ndi mulamu mu maaso tomanya biyitirira kasita mulaba bannammwe abatasomye ensi eno bwe bagoya obwenvu waakiri nja kwesiba ekkutiya nga ndi mulamu temutya ndi munywevu mu ekyo singalwe mwetugumbula olw'essuuti obusuuti gye nnina mu nnyumba ye n'obukadde bwangaani ali nzijanja basenga temunsome bulungi munyiikire okusoma abaana bange analemu ekkalaamu tandaajaniranga ekirala kyembakuutiramu abaseka muveeku kyokuboola n'ekyo kibi waliwo ebibasimatuka nga muli mu mboozi ebiitawo manyindi gundi si mwana wa maama n'ekiva mu ky'olusi mujja mu bikonde oba bireetebwa abannyammwe be basobya ku lwange simanyi bulungi naye nga kinnuma agenda n'akabuuza nti ye nga tonyirira kwenna otunula bulwadde obeeka bakkuba ne bw'aba nnyina aliyaawo akaatakajuza naako kaayina kukiggumiza nti nno bankuba gidambuulira amazima oba olya n'emmere obuviiri bw'okusenyusi kiki ekikuluma nakooteka mulwisa nti we bajjula emmere nze maama n'atuma emugga oludda n'anvuma bw'ava akubya emmere ng'olwata abakangoye kamaama n'akasumbuwa ate nga kakooye esweta yogye nakuulira kiito gyambala empewo ekufuuyira okwekuzimba amatama kokko baagiwa nayitimu abaasiiba munze nnene tekyantuuka ate seebika maama wo chichanjo kera keyo ne dadi ya kukuli rake chivoto nime nekalio kakete ndo kulevita sana kuruku waka pili rake chiche waka gambe nekakuli mianaga kuli mawagata sana chorabi mwana wangu mkazi takute na yevuli chana sime nguguna agenda na babi narikawe nensari jila wanga masiko fukumura Katubyoka wanga woli rama zika katayo vike tise Urunakone katandikira oruta wakane keunika babwe Kare ndoza sabanya mweze zinzo kubareto kubora na mozite Murondenga mwevi na wakasanga mwakara nuruganda lunyuma rugate Toma nyane kwa gairira yari kuwa mkono nosomo kachikonya Norwecho uli kwembara gangati waruganda na mwemu muanga naria Echo kubanga mwaura banya mwesi ensobye mukubye funfugu mchenyi Echo mchifu nananga nze nao wejitalo simanyi mwajia Ateba zateba nange wetufana nani nao chemba kutirangende Fengo kusome sanga vano kusinga roliza wanole kama kunju Zekati chensa bamu kama ngatusi ze jisera mwana mpitira chuse Kubanga bwende kabange ngatebe junampa walijaya bayambe Yo, boy, yo.